Changwa siyo ushimyen ushimagiza aho ntujubona ishitamba mazuka jugunya nurwo ari wambaye gira aho niwe shimishuka renzuru gero bikarangira utakajaga chiro kandi kukagarura ari hurizo komboni isi tutapfuna bubisi wowe iyo ubibonye ukora iki aho ntuzi kuzatura nk'umusozi mbwira ubwo ntiwibwira ko agezeyo mazuki kuba wasizeyo kandi ukirwana kugeza utakiriyo ubigenze ute sadakurura kandi kwicyo wabibyari cyusarura aho nturyoherwa nibisharira bityo kubaho bikakurambira ese utekereza nyuma yo kuvuga cyangwa se uvuga nyuma yo gutekereza byibuze se ujya wisunga rurema ngo akwigishe igira ishuri nyemerera twigane komboni isi tutapfuna bubisi wowe iyo ubibonye ukora iki aho ntuzi kuzatura nk'umusozi mbwira ubwo ntiwibwira ko agezeyo mazukiyendura kuba wasizeyo kandi ukirwana kugeza utakiriyo ubigenzute ubwira ubigenzute
tapfuna bubisi wowe iyo ubibonye ukora iki aho ntuzi kuzatura nk'umusozi
mbwira
ubwo ntiwibwira ko wagezeyo mazukiyenura kubo wasizeyo kandi ukirwana kugeza utakiri